Gay Hervé Kam minana arabadon wula fɛ ni makofɔla in bɛ baara kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Organisation Sens. A kɛra mɔgɔ laban ye min minana nin kalo damadɔ laban ninnu kɔnɔna la. Sans Seyid Kam minana a selen kɔfɛ Wagadugu pankurujigiyɔrɔ la min kɛra ka taama dɔ senfɛ ka bɔ Burkina Faso duguba filanan Bobo-Dioulasso. Nin baarakɛ cakɛda in n'o ye Sansi ye ye laseliw kɛ o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ ko u dusukun kamikaminen don ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ u ka welekuli ye jamana kɔnɔna la. Sereya dɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛlaka dɔw minnu suguyamadɔ nana kuma min na u labɛnnen don faso jamafini na u ka sɔrɔ k'a minɛ ko ka taa n'a ye. Kam kiritigɛla kɔrɔ don min la kodɔnnenba don a fa jamana kɔnɔ ni Burkina Faso jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara u ka curunna donni ye. O min sigira fanga kunna san 1983 k'a faga san 1987 min kɛra fanga dafiri dɔ senfɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Blaise Compaoré fɛ. Kam ye jɛkulu min bɛ wele ko Citoyen Balais Citoyen jati de ina fɔ kulu min ka wulikajɔ fanga bonyana ka jamanatigi kɔrɔ Compaoré ka fanga dafiri san 2014. Mɔgɔ camanba de minɛna dɔw bilala kiriko bolo kan Burkina Faso finitigi fanga fɛ. O min sigira fanga kunna fanga dafiri kɛlen kɔfɛ san 2022 o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔya di Kapitɛni Ibrahima Traoré ma. Ni jatiminɛli ninnu kɛlen kɔfɛ ni kalo laban damadɔ ninnu kɔnɔ cakɛyɔrɔ Groupe Sens ye welewele kan bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma ko ka kan labila. U y'u bologɔni kɔni turu ko minɛli banbali min bɛ ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na bɛna sɔn ka gɛlɛyaba de bin u ka jamana fanga ani jamana kɔnɔ sariyakow kun kan.